Kama bahati sadaka oi nimeipata kwako baby baby usinichukulie poa I'm addicted to you baby baby mimi mwema nipigwe mawe sababu yako baby baby wapinzana wananichora na mimi naona nimeipata nimekwisha haina utata kukubisha uje tukwe mapipa tule bata delisha haina majoto haina Kule mafoto kiaina Nikuvishe pete faina Baby we wa moto wa moto Bebe nataka, we ninguni wa mapenzi sinashaka Kaka, sheme yusha pata, wefu matirio no haja ya talaka Tunao, tunao, wacha wapige domo, tunao Si wapagi promo, hao, no hatari, achana nao Una meni pata, mekwisha, haina utata, kubisha Uje tukwe, mapipa, tule bata, delisha Haina majoto, haina Tutonge mafoto kiaina Nikuvishe pete final Baby we wa moto wa moto Unitawale, unitawale Kwenye masha yangu amani itawale, itawale Kuchaguo langu, unashinda wale, unashinda wale Kwenye macho yangu, leo, unaona